Get free music on mdundo.com.
JMK's done it again.
Yo, tando nane, pia kwa nini kesho? Yo, jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Babi lakini anatekwa na chrome. Hama hoes kwa DM wame chrome. Ask my ex, I'm toxic, kezi ni acha jahi bone. Ask my ex, I'm toxic, kezi ni acha jahi bone. Yo, 24-7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM, from AM to PM, sometimes you map like I didn't see him. Wanantrenda juu ya fame, na juu these souls don't love me. Nenda super greasy mode, ni marae kama Bukati. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
AJ una klimu mpo, anapria na go na knees. Anapenda kupele kwa out, azina anapenda ma treats. Kimuliza anapenda ma cakes, kimuliza anapenda ma creams. And she always on the creep, fine B anapenda kupiga ma pics. Oh boy, ame catch my feelings, mpo wake anadol na team. Amechoka kubayo ma pizza, nataka nimuoneshe hii life ya east. Anasema my friends indeed, sometimes anadai kunikiss. Anasema my friends indeed, sir, sometimes anadai kunikiss. Every day tunakuanga ma meds strictly, easy track ni ma overdose. Wanauliza wana ask ni nini, ni wapua tume overload. Nime ball drip zangu, it's so low, Mr. Copado. B-boy sis in my don Junior ki El Chapo. Like it or not, goma zetu go on repeat. Tunachafua easy ma short top boy, tunawacha waki sweep. Situko fresh kama daily milk. Ni aluta kibi riti, ni ma steam na ma top a ting.
Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
JMK's done it again.
Hey bro.